Deyobo abazadde basabiddwa okweteekateeka obulungi naddala ng'akaseera ak'okuzza abaana ku masomero kasembedde. Sewadda Kwaliki atuwerikira ku bino.
Akola ng'omuyambi wa RDC Bukoma Nsimbi eno okuva mu ofiisi y'ebyokwerinda Sulaimani Mutebi asinzidde mu yafeesi ye n'alabula abazadde mu kiseera kino ekyakaba nga akatono akabulayo okusoma kuddemu mu butongole okweteekateeka n'okukendeeza ku bitwala ssente nti banoonye ebigenda okuyambako mu kuzza abaana baabwe ku masomero naddala ffiizi n'ebyetaagisa era asabye abazadde obutakkiriza baana kutambula naddala mu nnaku zino ezikibaddeyo olusoma olutandika n'omwaka guno okutandika.
Neebaza abazadde okusobola okukuuma abaana mulimulala nembasaba ebyebbanga lino ebisigaddeyo obakuumire eddala obuteeyongera kutangatanga kubanga okusoma kuyingidde era nembasaba okubeera nti beeteekateeka kugulira abaana ebyetaago eby'omu masomero. Abazadde mwenna tubakubiriza temugezaako okubeera nti mwetereka ku masomero ge mutaamaleeko nago kuba amasomero ga gavumenti wegali osobola okutwalayo omwana nibeera nga tokoseddwa nnyo. Abazadde temwemala ako ssente ku bintu ebitali mwolekedde okuzzayo abaana.
Zisebadda swali kikula leediyo Buddu ndi wano mu disitulikiti y'Bukoma Nsimbi.
Oba nnyo kibadde swali kwakituusa akamawulire agava mu disitulikiti y'Bukoma Nsimbi. Nga tukyali ku nsonga y'ebyenjigiriza olunaku olweggulo minisitule y'ebyenjigiriza yafulumizza ebibuuzo eby'ekibiina ky'omusanvu ebyakolebwa mwaka 2025 era abakulu b'amasomero ne bannannyinigo bakwatadde n'abayizi bakyagenda mu maaso n'okujaganya oluvannyuma lw'abayizi okukola obulungi. Ku kiwangala community schools oba giyite postpone kyekuwa amasomero gano Kayunga Modi Yusto ategeezezza nti bakoze bulungi nnyo era ne yeebaza abazadde.
Nze Kayunga Modi Yusto nsomera kwangala ku community school abangi zemmanyi nga kotikon omuli abaana abato ECD center awamu neri abaana abakuzeemu yuke primary pa kibiina ky'omusanvu. Twatuuza abaana baffe kibiina ky'omusanvu mwaka guwedde 2025 kiwangala community primary school abaana baffe bayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri ekituleetedde okukola obulungi mwaka ku mwaka y'enkwataganya yaffe abakozi abazadde abakulembeze ba gavumenti esakuja kabaka awamu ne gavumenti ewakati emitendere egy'enjawulo niwe bannaddiini tubeeraga nnyo n'omukama katonda okutuyamba okulaba ng'abaana baffe bayita bulungi